Yesifo sami ngavukelwa bomama Alabeng mathanda yosebenjikele Nalabeng basiza yosebenkhulile Bomina ngingaza ukubayala Hiba kombisa indlela Hawu noma ngingakhala ngibaxolele Umuntu angeke umpendule Angeke umshintshe umuntu engingafu Ubothanda ubuyele enganeno Ungabo msiza umuntu engingase Ubothanda ubuyele enganeno Angeke umshintshe umuntu engingafu Ubothanda ubuyele enganeno Ungabo msiza umuntu engingase
Angizondi, angina mona